Ono omwami opendi okufa kwe kwavudde ku okulwanagana okwabadde olunaku lwa jjo awamu n'omukyala we Rosemary. Baalwanye olunaku lwonna, chairman w'okukyalo ekyo Muwaayo West mu town council ye Muwaayo mu district ye Bugiri yagezezzaako nnyo kulaba nti abakakkanya bakakkane ne kigaana n'abekyalo ne bafuna obusungu ne baagala okutta ono omwami ono paka chairman bwe yatukubidde essimu ne tutuukawo mu bwangu nnyo era ne tusobola okumuggya mu bantu ababadde bafunye obusungu. Twamuvunaanye ne tumuteeka safe custody mu kaddukulu okulaba nti akuulinga then enkeera mama police awamu ne famire mukyala we n'ono omugenzi kati batuule mu nsonga zino okulaba nti bafuna endowooza eyawamu esobola okutambuza obufumbo bwabwe. Kyamukisa mubuyi yabadde mu kkomera yafunye endowooza y'okwagala okwetta era n'akituukiriza naye twagala okukubiriza abafumbo nti mubeere beesigwa.